Vic 20.
Yo, yeah.
C-Drum.
Very nice.
Exclusive from Zambian Music 24.com. Come on, sauce, we need sauce, we need boss, we need
Rangwa, wada namaste madi rangwa. Gudhi zimeshika na sitemi ni mapema. Nduku siki teams unasema. Inkine nenda chain very fast adi rangwa. Wada namaste madi rangwa. Gudhi zimeshika na sitemi ni mapema. Nduku siki teams unasema. Inkine nenda chain na chain.
Aluta irudi na isoze. Shisha mina dai kuivuta.
Adi rangwa.
How dai boy maskini. Nanginyo unalia unadai.
Adi rangwa.
Tashi mikrom na mamzinga na mavila. Nakitepa majani vnaji nyuri.
Adi rangwa.
So nagaivisha na mamkula mechitepa. Na nasemu atabaki zilipuke.
Adi rangwa.
Tunalit nacheza na teeth. Kame piga squats kako na bunda legit. Dosho ya waist nalinganisha na hips. Junika snack nakadembu kanadi.
Fine, thank you. Wini malindi tulizali woki sneeze. And the universe blessed you. Face card spot on. Kamini kwa bottom. Makuchani mastikons. Kibeti ni astoko na tunazi washa.
Rangwa.
Wada namaste madi rangwa. Gudhi zimeshika na sitemi ni mapema. Nduku siki teams unasema. Inkine nenda chain very fast adi rangwa. Wada namaste madi rangwa. Gudhi zimeshika na sitemi ni mapema. Nduku siki teams unasema. Inkine nenda chain na chain.
Aluta irudi na isoze. Shisha mina dai kuivuta.
Adi rangwa.
How dai boy maskini. Nanginyo unalia unadai.
Adi rangwa.
Tashi mikrom na mamzinga na mavila. Nakitepa majani vnaji nyuri.
Adi rangwa.
So nagaivisha na mamkula mechitepa. Na nasemu atabaki zilipuke.
Adi rangwa.
Rangwa ndo mi realize siko kwangu. Nilichotwa na dema na kama na guwaru. Cheki amenichai. Ukudando mbona siku cheki hizo braids kala papo. Rangwa miuraosha. Rangwa nakausha. Rangwa mina zamisha. Lazima mashamsham. Emoji za maji zina sija mshika asha. Na fadha kibonga kanazo za adi rangwa.
Rangwa. Wada namaste madi rangwa. Gudhi zimeshika na sitemi ni mapema. Nduku siki teams unasema. Inkine nenda chain very fast adi rangwa. Wada namaste madi rangwa. Gudhi zimeshika na sitemi ni mapema. Nduku siki teams unasema. Inkine nenda chain na chain.
Aluta irudi na isoze. Shisha mina dai kuivuta.
Adi rangwa.
How dai boy maskini. Nanginyo unalia unadai.
Adi rangwa.
Tashi mikrom na mamzinga na mavila. Nakitepa majani vnaji nyuri.
Adi rangwa.
So nagaivisha na mamkula mechitepa. Na nasemu atabaki zilipuke.
Adi rangwa.
Izi vitu tuna dumpsi record. Kwa nini tuneza trend tena.
Adi rangwa.
Sina warena niko indoors wa rent car. Tafteni mishale tutabangine.
Rangwa.
Hauna form unatengwa mapema. Sikuni leo kitu yote iko chini ya tenga. Hapo unazima unazimia kwa meza. Hii ni azimio uliza maina watenga. Bado mina rap kawa rengwa koja kwa ishi wana matauchu vile kuenda. Kiona mina kesha nimetengwa nimejipanga na matulsa hadi kesho.
Rangwa.
Vile umejibeba ndo utabebo. Akawe ni mjanjo unajua vile utajijenga.
Rangwa. Wada namaste madi rangwa. Gudhi zimeshika na sitemi ni mapema. Nduku siki teams unasema. Inkine nenda chain very fast adi rangwa. Wada namaste madi rangwa. Gudhi zimeshika na sitemi ni mapema. Usiki teams unasema. Inkine nenda chain na chain.
Aluta irudi na isoze. Shisha mina dai kuivuta.
Adi rangwa.
How dai boy maskini. Nanginyo unalia unadai.
Adi rangwa.
Kashi mikrom na mamzinga na mavila. Nakitepa majani vnaji nyuri.
Adi rangwa.
Damnish.